more music on DavePlay.com.
Shukuru mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia na kila sababu ya kujivunia yani kila kona umetimia napenda manuka tukinukia ukinigusa na mazimia yani kama ndege na wanae tuogele na tukae kwenye kiota tukakae. Kunitoa majicho hata uvagunia bado uko simple unapendeza shapo sini kiuno kijiko chumbani wanipa majiko diko kifungua koki ya nini mafuriko meniweza kuma baby tell me.
Music on DavePlay.com.
Music on DavePlay.com.